longer wet to it. She's on the mirror, get to it. She's so she drives us in that way. I'm gonna call us in my joke.
Feeling the discipline, I talk it this meme. Slept to share, spec you was, coin your big screen. Na saka chit ching, na fun your big things. Kaz kaz, near what ones, ham ni shush meme. Many striker when you kill a quit to kiss a nyav. Many fighter call in beyond kuya shikisha dab. Titan when you beyond this one is a puff. Come up by Sakon, I'm lucky data, men are rap. Naki tema 16. Our hata nyingi bars, na rushi wa cheese strings. Shilling your hata bras, mix a shango nyingi applause. Bitch and pambem ding, of course, the champion. Kona king of foes like Babi wa chapepa. My bling bling, me waga spend the vibe, me jama didin. Kichwani mengi sa, na napo whip win. Naona macho wa trenching, come up sakwa kingpin. Me na hassle twin twin. Haters wana nuna waya siya legeza. Man, how pas kupuzo kama hauna cha kupoteza. Na hata kani fedha nyingi, nitashika na kutekeleza. Yale msingi kila dakika, na ikumbuka shida mavumba nkishika. Na wasafisha lonchafua, walona mbea njana. Alisha na kwenye nyua, walona ngusho loliza. Na fute choza londulumu, wakinkopa na leap of course. Kero za kelele nazijua. Na so kila kilecho kusongesha mbele na tour. Sure, mwani au nyewego mwana brugs agari pindu kwa mlimani. Au kwenye speedy kali na vigingi avionekani. Kapona jile dua za wale witness kwa njia. Kumusu mdaifa kukere yoni witness. Kuna mambo yaji bila force vyo kipozo tanyoya. Na kwangu huru so chochote kia watu mnusu kose.
The view is nice from where I stand. Nilipigana till
I'm gonna go to the hospital.